237th Street.
Alright.
Chindara. Sapasta pulling, irakandita healing. Eh? Tata rizana na baby pakaita ka feeling.
Iwe.
Ndikati solid throat bow.
Alright.
Be strong like a lion and be humble like a duka. Mr. Bones. Ndakaona wakana wari tu. Ndakashika ndika wabunza wetu. One was looking good. Asimungwe wacho akashaisha kufika. Yeah, you miss wearing a dress. Kwete iwe wakafika simu kufuru. Magambo to wacho. Iwe. Iwe.